maamulka gobolka Baye wada dadaalayo baraka ciyaalka ka jiraanga kaamumka kiyalanga magaalada Baydhabo masuulinta gobolka Baye oo kormeerka sameeyayna gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Baye ee dhiniga arimo bulshada iyo arimo samafalka oo hindhindhanka seedanga kaamumka baraka ciyaalka iyo ku noolin dadka danyarta gudoomiyaha ku xigeenka arimo bulshada ee samafalka gobolka Baye Aadan Xasan Maxamed iyo qoreyntii waliba uu soo ku hadalay xaaladda dadka baraka ciyaalka iyo ku noolinka
way booqashaha ka sameeyay kaamamka ka heeran magaalada Baydhabo qaar kamid ah kaas oo aanu ku wargalaynay marka ka maamul gobol ahaan in xaaladda dadkaas baraka ciyaasha ah ee ku noolin ani si dhabali ogaada waayo way buu ahaa si goon ah ayaa mas'uuliyad goon ah in ku saaranta dadka nugul bulshada oo baa mas'uuliyad noo saaranta laakiin gaar ahaan dadka nugul si xaaladdu loo ogaado haddana liin ku warbiyo hadba lankii markaas wal ku qabada koro fariintaas in deerta iyo ayaa maqoom kormeerno caaso kale ayaa wadni geekina qaar kuma dhe kaamkaas idadkaasi barkayaashii ha booqani xaqiiqatan maadaama la ka jara xilli roobaad ah way aragnay dad oo umbaahan yaani hadba xilliga roobka la ka jara xaalado kale waa ku bedelanta waayo way weelay cudurba dilaa koran kanaacadiya jarta way jartay dadka nugul yiin marka way nugul yiin marka cudur kasto oo bin aadanka dhaawaya nugul yiin marka saas labada marka in xaaladda la ogaado hadbana marka liinka baaga dadka idigaasna caaso kale wada in ii deerta marka way in ka baaqana marka yaani in kasto qof kasto samafal ah hay'ado muxsiniinta ilaahay xoolaha siiyay in dadkaasi yaani xaaladdu had boqol ay ku qabado karaan ay ka jawaabaan gaar ahaan hay'ado caafimaadka way ka baaqana in dadkaas si dhaqso ah ila deera number 1 daawooyinka oo kale meelo qaar biya fadhiyo hoob aragta yaani bi fadhigana way ku dhaladay cudur badan ayaa ku dhaladayaan marka wacyi gelin anta uno dareerney walaa uno kulugni walaa uno biin way ku midahay wacyi gelintii in dadkii liin ku deegay walaa biyo iyo meelo iyo fadhiyadan khatar ku dhalada korto marka hay'ado caafimaadka biyaana soo goona ah yaa fariinka daraana in dadkaas xaaladdu iyo sadabeel la socdo naftiisana kormeer ii sameeyaan marka la cuyinka oo kale ayaa kuma dawla yani inta badan markii uu wareysani baahda uu ka aragnayo in ay sheegadeen yani daawooyinka oo kale kuma dhe way kuma tahay in ay baahiyeen oo meelo qaarna yani baahba ay ka jirtay wal yani adeeg ka fariin haysana dareen kor mas'uuliyad kuma tahay walaa in baahnaayeen all of this marka wal oo yani liin baahiyo marka hay'ado nafta shooba yani asa kala sar ahaan iyo in yani adeegi iyo walaalibiya in la qaybsado walo goona aba meel goona aad liin xil saara marka way gabgabeey in dadkaasi yani xaaladdu yani si dhabaal liin ogaada
dhinaga kala gudoomi ku xigeenka arimo bulshada gobolka Baye Xasan Cusmaan oo hay'ado samafalkaanka baaqi iyo gargaar bini'aadnimo iyo hal deeranga baraka ciyaalka ku nool magaalada Baydhabo
meela soo manaha una ka aragnay in kaamum aad iyo aad intabaaleysan waqti dhowaan ninka dambeyna markii aad aragto adeegi shal dub meela raay in ku gohoonin aad in dareemasa sida oo raashinka sida mas'uulo sida biyo sida caafimaad yaa boqniyaha aragnay marka insha Allah ta'ala hay'ado gargaarka ee oo gargaarka oo macnaha oo ka shaqo leh hoolugaasay oo ka shaqeeya magaalada Baydhabo gaar ahaan haddana degmada Baydhabo way in ka codsadaana waan ka baaqanay in macnaha gaar ahaan in ummadu dhamaad geeka dibka isku jira gaar ahaan haddana meeliyada atna fiiriyaan